masozi rwa mumeguze o abantu natuka bya mazika mu byafayo bye yaleke sule mpye rife tuba tukyali kwe byate natukuba omugo guno gwayitiridde obunene okufa kw'abasudde nakwo kwajjanga kiroto kubyamuvanga mwene nsema amiddwe ennyike abanga ekitalo nnyo basebo onasaddiza buli omu n'abuna obusonda ne katonda gy'alaze musana twassaawo enkwaso nti muyimbi munnamukimye twalumba n'endagu tumanya awasibusa omusi songa ne bwe mubuuza naye ateekawo kiye nti abo bayimbi banne bennyini avuluga ekituufu mu kyo n'abalaga ejjembe nti gundi yeyamuse ng'ensimbi muziwaayo obugenyi otulesa bwaki batagenda kuza
Soanya, obugenyi otulesa bwaki abatagenda kudda.